sabi to see you, jamani. Nimekumiss.
Aki, mind yako aje?
Ako poa, I'm in the job.
Marriage life.
Aiko poa. Thank God. You're still single.
What? Mimi ndio ule ule, bado niko tu single aki.
Asijali, time will tell.
Wacha nipambane na hali yangu.
Time will tell. But I'm sorry.
Kunguru atakalishwe nyumbani atokae. Katili una nafsi una huruma. Hata kwa ushahidi macho nilifumba. Sikutaka kwa mimi yogopa itaniuma. Kwamba msaliti wewe kwa tamaa za muda mfupi. Penzi bari umelitosa. Kawekeza muda mwingi kumbe bure najichosha. Yote wewe tulojenga kwa juhudi umebomoa. Zile ndoto na mipango ya kufunga ndoa. Jera subiri lipone, bado naliuguza. Jera natamani ukome, nipe likizo mwenzio. Jera subiri lipone, bado naliuguza.
Mapenzi na wenyewe
sicheze cheze,
ama pengine mimi ndo sina bahati
mapesi,
au pengine tu wangu ndo jazaliwa. Maana kila napojitweka imani, kila napoanza safari ya mapenzi, meli inapong'oa nanga tu inageuka feri mtongo. Damn. Siamini. After all we've been through, how you sacrifice so much for so little.
Kwa tamaa za muda mfupi, penzi bari umelitosa. Kawekeza muda mwingi, kumbe bure najichosha. Yote wewe tulojenga kwa juhudi umebomoa.